Obulamu bunyiga ensene kaluba esubiribula bwembela nzeka ebirowozo biyika ebizibu byesomba nembela nga mulekwa atalina yamba musi naye mpulira eddoboozi ery'ekisa elinzijukiza byewansuubiza ogamba nti tolinga mwana wa muntu bw'osuubiza okumma ekigambo kyo kansuubire nga Danieri bwe yasuubira yadde mu bunnya bw'empologoma teyatisibwaye yaguma kuba wasuubiza kansuubire nga Yobu bwe yasuubira mu bulwadde n'okufiirwa teyatisibwaye yaguma kuba wasuubiza yadde eddoboozi erimpita gye naba ndiwulira ngumidde ku gwe Yesu atalemererwa emikwano ekyali ekyetta ginsekerera naye mmanyi gwe yasuubiza oli mwesigwa ekigambo kyo Yesu kye nekutte ye mpagi ewanirira obulamu bwange mulwanyi wange essuubi lyange nekutte kukwe sikuta gwamanya magenda gange namadda nywelete kukwe lubeera kansuubire nga Danieri bwe yasuubira yadde mu bunnya bw'empologoma teyatisibwaye yaguma kuba wasuubiza kansuubire essuubi liri mukwe eyawankula ensi tolikya nungi nakayaga magombe gayita kuba entaana weyakiwandula owo nsuubira owo nsuubira nze essuubi lyange lirimu gwe Yesu yekwe yegwe gwe nekute yekwe Yesu kyokulwanyisa kyange lirimu gwe nsuubira nsuubira nze mulwanyi wange essuubi lyange nekutte kukwe nsikuta gwamanya magenda gange namata nywerete kukwe lubeera mulwanyi wange essuubi lyange nekutte kukwe nsikuta gwamanya magenda gange namada nywerete kukwe lubeerera mulwanyi wange essuubi lyange nekutte kukwe nze sikuta gwamanya magenda gange namada nywerete kukwe lubeerera mulwanyi wange essuubi lyange nekutte kukwe sikutaa